mulagira bam. Abalala basesa mubyoto, abalala bafuwa mindi, abalala baleta mukwano, abalala baleta gali. Bamu tayaba, bamu langa bwerele, bamu tayaba.
Akalulu bawe bamoyana,
bamoyano mulunji.
Bamu langa bwerele,
bamu tayaba.
Akalulu bawe bamoyana,
bamu kune bamu yiso mulalu.
Bamu langa bwerele,
bamu tayaba.
Akalulu bawe bamoyana,
bamoyano mulunji.
Bamu langa bwerele,
bamu tayaba.
Akalulu bawe bamoyana.
Kana kayimba kalero, kayimbide bamoyana. Omulangira omulungi ne bakyala babo nakayaga nakalalu muli bamuwendo era abasonga mulunwenze nyiga n'okunyiga sitole yange mpambe kabya n'amaziga bwe nkunyumiza ebyange nyinza n'okukesa naye omulangira bamu yambeerera mu nze bwomuteekako omugeza kusumulula oyo mama na mande, mama na mande bamu bamutwala
ennyama giwe bamweyana
n'amalagenda n'amalagenda waffe mu munoonya
ennyama giwe bamweyana
bamu tayaba bamulanga bwerere bamu tayaba
akalulu kawe bamweyana
bamweyana omulungi
bamulanga bwerere
bamu tayaba
akalulu kawe bamweyana
bamukune bamu yiso mulalu
bamulanga bwerere
bamu tayaba
akalulu kawe bamweyana
bamweyana omulungi
bamulanga bwerere
bamu tayaba
akalulu kawe bamweyana
bwentandika okuwanono mpana w'okutula omulangira bamu musajja wa muwendo bwemuteeke kamasada n'akawala jako ekikapu yensawo y'enkofiira ke katasa bwamuteekako buladi n'amajaga wenja bwamuzole ya bamu n'eddalwalisuula ekateere katudde bamu gy'omusanga tusamirire mmanju atuwona okudaga bankoledde bingi nange kambayimbiraabo abalongo n'emizimu tetubaleka abo ebyoto tukume emisambo gyo gisagulenga bamu tayaba bamulanga bwerere bamu tayaba
akalulu kawe bamweyana
bamweyana omulungi
bamulanga bwerere
bamu tayaba
akalulu kawe bamweyana
bamu yiso mulalu
bamulanga bwerere
bamu tayaba
akalulu kawe bamweyana
bamweyana omulungi
bamulanga bwerere
bamu tayaba
akalulu kawe
bamweyana bavawa bava bukerera balangira bavawa bava bukerera bavawa bensinza bo bava bukerera balangira bavawa bava bukerera bavawa benonya bukerera balangira bavawa bava bukerera mama na mande mama na mande bamu bamutwala
ennyama giwe bamweyana
n'amalagenda n'amalagenda waffe mu munoonya
ennyama giwe bamweyana
bamu tayaba bamulanga bwerere
bamu tayaba
akalulu kawe
bamweyana
bamweyana omulungi
bamulanga bwerere